Era chemilanga macha na magenda. wani bo mwirimbi nokambate wafute kiringe yate unobonyazi wa mwero bwaluno yebintu byabakinzi biwoma nze bwe bamuli asatula nalina obwasukubizo kwesunda nolawo bakyankanye ebyalekwa ne barasasira nyabo wange n'ekikokyolo kyegaana ng'olaba kifumbekeddemu ab'amatu n'eyali etalinnyawo okaalaba tolibuubirwa ttambala seruganda nkulaba oyenjebuse kinaba kityanga senkaba kwetise mubalibo kati nze munyumu ngufu ogw'obukuza kamwetikke ddala kijja kulusa naweekolere tunalaba okugaana empisa ensiwufu kyovaala bafunye oluusi baganda be abeekubako lwakwerinda kyalabwanika neebuze muleku abanayegekawo ennaku yabwe olangirwa kuzaala wali akyebase mu ddiro noota mu ŋŋanda ezo
obulamu bwe butyo tetwafuna bwatembe era kyemiranga makya Yeah.
Kumba bakwesimya kyateeka mu ttama kimugunya yeesisa nze munakyaggwe munnammwe mbyamuse omuntu yajjira okuggwanga bayise luno okwewumya bumukita weŋŋalese butolumbe luno lususita olubaawo we balambula ekibanja nekkana mbeewuunya n'okuzaala mubakazi abangi bakyoye ensulu y'okwabuluzaamu ebyakumenya besungira ddala olunaku lw'olifa waddankuuba wenga bukyali yekosumikibwamawo batyo bakundooli tebakubuza owwekyuso ebintu bya kitaffeko abyekomya banekebafuna okeebuza luno lumbe lwagabuludde buya n'amabujje kyalina okwekaaba nkukulumira kuza kwekomya ebintu nebula kwokonya obulesete bwonetuuka newewandikyezibuweera wangadde bulabula ekirungi ow'entungu ezo byobakulusibudde
obulamu bwe butyo tetwafuna bwatembe era kyemiranga makya